twashira yagambiriye kera
zagushitorero ry'Imana
none yabonye umuritsi waryo
baruvuga bufite imbaraga nawunikira nagasinzira n'umwami w'abami naryama naryahunikira yiyemeje gutabara abamutegereza
suits.